singa okwagala kwali kulabwa oba nga kukwatwako wanditegedde bwe nkwagala. I love you honey.
Abamu bapapa ne ba making us a decision naye bigendererwa babeera banoonya kampani kyokka ye Katonda ffenna twagaliza red carpet. Oh, abawe muli omu yandibadde nga gwe ategeera okwagala. Oh, I wish buli omu yandibadde nga gwe.
Me and you,
red carpet.
Me and you, love breath.
Red carpet.
Tukumbe obumuli buyibe.
Red carpet.
Abakadde basanyuke.
Bikoze byendowoozaako ebyali ebirooto byona obifudde ebikwatao
ebintu byampeta obudde bwakadaali kekaseera tutambulire ku red carpet.
Fete twagala kumanya tuli eno mu kunyumirwa tukumbako mu maaso g'abagenyi. Me and my boo, my baby, my sugar, my honey.
This will not end in tears. Fete
agala and you,
red carpet.
Me and you,
tukumbe
love better.
Red carpet.
Tukumbe
obumuli buyibe.
Red carpet.
Abakadde basanyuke.
Yeah.